Brother Nasir, Juni Boy,
SL on the beat.
Waungwa nasikizeni, muifikishe amana. Kwa upole mwelezeni, ayafahamu kwa kina. Kwa upole mwelezeni, ayafahamu kwa kina. Salamu zangu mpeni, ajue mwengine sina.
Hali yangu taabani, mwambieni afahamu. Nimebaki kitandani, kutoka nje mekuwa sumu. Nimebaki kitandani, kutoka nje mekuwa sumu. Salamu zangu mpeni, hata kama ni kwa simu mwambieni. I want her to be my wife, nataka awe my baby mama. I need her to be my life, mimi na yetu napendezana. Na maua ya thamani, nitawapa ya lughali. Kwake mfikishieni, mwambieni sina hali. Na tena mwambieni, naumia kiwa mbali. Salamu zangu mpeni, sioni yake badali mwambieni.
Tuwaache watu seme huku wakiambiana. Tulisha mirilifane penzi letu kushikana. Kiwa lengo tukosane watali subiri sana. Kwa kona taraji kheri na furaha iso kusha. Wangapanga mistari penzi letu kuliangusha. Bure watatahayari hatuachani maisha.
Ndiye njiwa wabarani, amenitia kidonda. Alopambika machoni kama alopa kwa waja. Alopambika machoni kama alopa kwa waja. Umkosa maisha ni mimi, bora nivalishwe sanda mwambieni.
I want her to be my wife, nataka awe my baby mama. I need her to be my life, mimi na yetu napendezana.
I want her to be my wife, nataka awe my baby mama.
I need her to be my life, mimi na yetu napendezana.
Susture, Anti Jati, waambie wachane na babake Ahyad.
Kama D,
Alhinai Classic, we always on top, man.
I want her to be my wife, nataka awe my baby mama.